records. Oh, maisha mafupi sana pesa ikwapi Mangaribi kusini no maniti ya such Mina shindo niko na rafiki oma jangiri Jangiri, 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 jangiri Oh, kila moja ni mnafi Kablo janisi mimi kwanza ungele nafsi Uongo rushwa popondolana ya drafti Domana mungu kamlani shetani ana trusti Visha wishi ndo chanzo kusali sana ndo chanjo Hauta salimika, hauta fanikisha mipango Kahoja kamilika, hauta funguliwa milango Matendo ayenda ni anasa shetani nendani Rafiki uyu nainani, mambu puwa onijui kwa nisi na imani Nakuyu, 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 nakuyu Neze kana nakuyu, nakuyu, maybe nakuyu Zuru matitasho na mnyonge wanaiba na usuru Kuli kizidi wongo wanasema na talk shit Naka wa take this, wanaombaga meeting this Wana manga stoku ya kesho na mesi na dish Lakini bado mene kupisi Nimejifunza kupitia
Nimefundishwa upendo Penda peko lini na marengo Nekukwana na sendo Kazi ni kazi kweli kujena waone
Hesha, ni advice Hesha, ni vipi nitajiri na kumwache mama Hesha, ni advice Hesha, ni vipi nitajiri na kumwache mama Watu, wa ajab sana Ila mina ajab sana Positive Innocent bado watu wana post beef Mina face life inanga Mina songa sijera tokini simanga Finali uzee nivuna ulicho kipanda Sina pesa gari nyumba kata kibanda Magundo muda maisha siya nashuka inapanda Nivuna maisha fanya kazi sinyo napanda Find out Bossi no bossi ngoja nyikain out Mina sara nyende kama na faida ni buy now Dunia chewa majibu kabla misi jisign out Si majiku mundu anafanya ni do budgeting Atuwezi kwa sawa kama ulikona ni be percent Ini job najua pia nimekuwa kile haki tu haki Suzuru macho cha nishucha feeling Asi nimefundi
Nimefundishwa upendo Penda peponi ni na malengo Peku kana na sendo Kazi ni kazi kweli kujena waone
Hesha, ni advice Nivipi nitabili na kumwache ma Ni advice Nivipi nitabili na kumwache ma Mkabule sisawa na mtaftaji Hichi kipaji sawa pesa ndo nyajaji Maitaji tumle peke yangu no somebody Siwezi kuwa siwezi kuwa stupid Na flow juhudi kwa sinagopa kurudi Oh Siwezi kuwa nice Kwa sipesa pesa kuna gandogo o si size Yes irafiki ya mjui tu Pese me to connect Poa poa hoge no sweet Kwa dunia nzito Kuni shahudi si razima sana ni kawito Nipe ni kupe tusaidi ane kama babi sana mihai sipo Hai shiko Hivi nipo wanafala bipo Excuse Sio kuji introduce Sari mia sisi mafia mbusu Embu ni shauri Na ukidai lazima uchukiwa yuit Sauti mnyonga haina nguvu tajire ne mute
Nimefundishwa upendo Penda peko lini na malengo Peku kana na sendo Kazi ni kazi kweli kushina waone
Hesha, ni advice Nivipi nitabili na kumwache ma Ni advice Nivipi nitabili na kumwache ma Wa, attitude yako meta stop Attitude zao, mazao Nikivuna hatu gawani Wa, hatu gawani Nasema tena hatu gawani